ettaka bye binji mukama wange wampe mirimu mukama wange webale nsima bosi wange nkolerera mutwalo mpaka kakubukaga nabuweza ti bosi wange namabanja nina kakaga kyekinkeza wano buli lunaku kwe kukera all I want is money ettaka sente obuzibu money sente all I want is money njagala sente nga tekere sente all I want is money ettaka sente obuzibu money sente all I want is money nonyeza sente nfunye nakabaliga wabule kola sente nyobutwa obafuna omuguwa wete wete omuntu nanonya sente sente nekaluba sente nemutulo nokukumuka nga mayembe ngoluziro seko sente kubataba na sente toweya nemikwano joba kusosola mane pesa sente mafaranga kuno mwaka ndi wakuzifuna all I want is money netaka sente obuzibu money sente all I want is money njagala sente nga tekere sente all I want is money ettaka sente obuzibu money sente all I want is money nonyeza sente nfunye nakabaliga bampisida mukyalo nga sirina kisawo mba nkyokuswala nasuubiza mama Range Rover n'ennyumba okumusimbira njagala kumenya rekodi mbufe tatulisobola tatuliwangula ngobakobakoba enjinisa abatuseka abatuseketeeza abolukamu ne balala samukama gwawa buli sawa bakyuka ndi mukozi ndi mukozi akamula omubisi mu mayinja ndi mukozi ndi mukozi akamula katunda mu mayinja all I want is money ettaka sente obuzibu money sente all I want is money njagala sente nga tekere sente all I want is money ettaka sente obuzibu money sente all I want is money nonyeza sente nfunye nakabaliga